lelisa bendingabonanga ukuba uyalila sulezo nyembe ndizobuya kusay ndikuphathele ityantyambo ndivusele lulo thando luyaphi Pateli kyankyampo Tifusele lulo tando Luyapi Lufutumle
Kokoba, kokoba Kweso pena senta Kokoba, kokoba Kweso
Zulu in the sand.